Na tuko venero benzima, east west mbaka CBD. Endo mbogi mevisha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kaku na mtana bishana, kamizi size za treku resist. Na tuko venero
Ey, sawa. Wee, una zone out nini ya na tiendo guest. Anyway, manze, welcome back to the Real Nonsense K podcast. Manze, tuko episode ata sijui. Lakini we skiza tu. Okay. So anyway, mazee, niko na maboys mazee leo kwa niko na maboys wangu mbaya. So wataji introduce to 1 2 3 askie eh. Si wote ni maboys. Ojui yo. So. Aya. So tutamaliza na guest. Sitaki kusema jina yake, atasema jina yake. Hata sitaki kusema jina yako.
Wacha nze na mimi. Mimi na kwangu ule bazenga tu. Si daddy. Ni ule tu moja yana. Katel tu chini.
Aha. Naitwa Edna. Aha. Naitwa Edna. Kwani kuna jina moja? Kwani kuna
moja? Ni Edna.
Sawa, ni Edna. So, we are into Edna. Alafu last but not least, sivyo ni English? guest mzee, hebu tuambie ni nani?
Guest. Yes. Anaitwa Chelsea ama Miss Wangari.
Miss Wangari. Mbona Miss Wangari?
Kwa sababu jina langu.
Sawa basi. Anyway, mzee, leo tuko tunaongelele tu about life experiences tu mzee. As in ile unasema mzee kuna siku mzee hapa?
Ni na kuuma
mama. Hapa Ngori. Wewe umesikia tumeanza na ngoma gani?
Bana, hapa kuna kijana wangu anaumia. Anaumia kimoyo.
Manze, tumeanza na ngoma nyingine mzee ya Brooklyn. Brooklyn Boys. Nairobi. Naambia Nairobi.
Iko Nairobi.
Hata si tuko tuliko Kajiado County. Kajiado County. Wewe guest bonga. Bonga. Chelsea, when you talk, oh, need what Chelsea?
Sindio, okay. Life experiences. In terms of worst, ama best. Junajua kuna bad, alafu kuna no ile sasa ile ni worse.
Una dai kusema gani? Unaweza sema worse.
Yeah, it was. Yeah. Sijui kani li heal. So. Nianza ongeleleo worse.
Ongelelea.
Yeah.
Sawa basi. So, tunza ile life experience tu unaona tu manze. Hapa yenye ni Ngori. So tumesema tunaanza na nani?
Tuanze huko. Guest wa mwisho.
Guest wa mwisho. Sawa. So acha tuanze na Yana.
Kusema tu, kusema kweli pia mimi nimepitia. Wa. Sasa ni tuende Kanairo mkajiado. Buda. Simu iko.
Wewe ongea, mistaki. Mna ni mazoe, ni trauma.
Acha niseme yangu mbaya. Jitko Kajiado, acha niseme ya Kajiado, man. Kuna dema ni mamka tu vizuri asubuhi. Tukamua nini tuchome tu mashada. For 20 kaingia tukachapa mzinga na shada. Wacha dem flani amekam. Ni best ya boys flani hapa. Lakini atakuja. Na sezi mnyima kuban. Unajonga hii kitu ni ya community. Hapo tu chini ya Roots Party.
Hey
baba.
Kwa nini unajua nani ni speed? Hello? Sema.
Sasa
wewe. Ngoja. Niko kwa show sasa hii. Hebu acha nikupigie after show. Wewe relax. Relax. Shipiti nakupigia sasa hii. Haya. Wewe nakushona kupiga saa hii. Sipite kama ng'ombe. Tuendele. Namsukumia.
Boda. Tukamua nini? Wacha tutoke kwa nyumba, tuende tukate mzinga ingine. Jinika ijatosha. Siku ilianza vibaya ikaendelea poa. Sasa yule dema ametufuata. Tumeenda naye vizuri, tumeenda. Tukabai mzinga ya kwanza, ya pili, ya tatu. Demsi ya kafiat. Tukienda kwa field, tulikuwa tunaenda sasa second location. Dema ameanza kupiga nduru. ameanza kuaccuse beshte yangu ati anadai creep dem fulani hapo na kumbe alikuwa na comfort mtu. So mimi nimekuja nasikia mtu amepiga nduru kuja napata mezima chini. Tukasema nini?
Uko wapi sasa hiyo?
Sasa hizo tuko kwa field. Usiku.
Pale.
Amezima tukasema nini? Hatuwezi mwacha hapa na bado wasingi na bado wanataka kuendelea na sherehe. Nikamua wacha tu nimweke kwa nduthi, nikuje nimlete pale ya dozi. Jo tuwezi mwacha kwa njia. Wacha tu nduthi ifike hapa chini. Demo amke. Unajua pale aliachia? Akishout ati huyu mtu anataka kunirip. Hapo ndo pale alianzia tena.
Yaani hapa chini.
Hapa chini tu. Chini ya upload hapa. Oski, hadi mwenye alinibeba alinigeuzia. Sasa nilipigwa mob justice.
Good day.
Na sasa hizo mimi niko maji na shanga ude mara niambia nini. Then mtu wa nduthi ndo alinikuja na mzati bro na ndado. Sasa ashakuja vita na mimi niko maji. Na unajua bedhe wezi jikontrol. Na pia kitu anasema si kitu poa. Na mimi nimekuja, nimekubeba vizuri. Hata kama nilikuwa ndao kupeleka. Sasa mbona sasa nikulete place kai? Na kuleta mtaa. Sasa nilipigwa nikapelekwa stage. Then udev akazima tena. Sasa ikabidi mpaka demo amke atestify ndio nitolewe stage. Otherwise mimi nilikuwa niende. Kesho asubuhi nilikuwa nipelekwe Ronga. Na Ronga street kama nimepanda gari naenda Inda. Ilikuwa tu hivyo. Sima bishi tangwa kwa mshu udem. Udem akasema ati mi sijadu kitu. Then udem, I think waliona wamechizi. Juno jo alivaya nini mbele ya police station. Alinua dress. Akisema ati sijui sijaingia huko. Alinua dress.
Unajua hiyo time tuko stenje pale. Saa udem
alafu funny thing. Pigwa.
Umse amepigwa mob justice na swanduthi. So unajua swanduthi ndio kwa. So ameingizwa stenje. So dema ya mke asemeniaje. Hakuni rape. Imagine them amke aseme hivyo. Na umefanywa azina umepigwa.
Ako maji anasema hata exact words alisema iano ataingia huku sasa shine wa dress.
Paka makarao namwambia cha ujinga wewe. Cha ujinga unafanya nini?
Wali hadi ikafika ati yo dem kwanza atoke ndio mimi nitolewe tusipatane hapo. Jita itakuwa second issue juu watu wapio walikuwa shanza kuzua. So si dem aliko kwa nduthi. So sikia last part. Ati apeleko home. Dema amefika huko, mtu wa nduthi amerudisha yo dem. Anasema ati pale nimempeleka hata siku yake ameenda kuleta zogo.
Kwake ameenda kwake.
Sasa unajua ilikuwaje hapo nje ya police station? Yaani bado uko ndani. So si tuko nje. So unajua Odema ameambiwaje? Anambia sawa, si umeshasema si yano. Sawa. So yano anafaa kutolewa stage. So Odem wakauliza, tukamuuliza tutaka utoke tu hapa na uende kabisa. Akasema niaje sawa. Mpaka Mohsen alilipa nduthi, alilipa so. Alisema anishi sijui kwa flats fulani huku. Ati maana masailoji huku masailoji. So Omso nduthi tukamwambia niaje, mfikishe pako, mfikishe kwa gate na umwambie aende ndani. So kidogo hivi asubuhi napita hivi napata yo dema kwa stage hapo nje amekaa chini. Nauliza unachukua mse mwenye anapika ngapo kwa hiyo anamuuliza rada kwa dema kwa anasema ati alirudishwa na Omso nduthi jana atalienda police nyenye sio
kwake.
Alafu sasa hiyo ngono guy gore yana yote alikuwa amepigwa. Wow.
Kuna vumbi juu chini. Wow. Ndio the worst thing ni nini? Ameamka asubuhi sasa juu aliachanga vitu kwa hiyo kija tulikuwa. Amekuja asubuhi anaanza kuuliza. Ati nasikia jana ati niliambiwa na karao asubuhi ati nasikia ati nilisema mtu alinirape.
Kuna life experience lakini we
hiyo kitu inaniumanga hadi wale man kujaribu tu kusaidia mtu
mimi na kisha Nairobi tu azin
juu pia tulilewa na yeye. Mimi thinking yangu ilikuwa tulilewa na yeye. Sasa tunaona kaa wewe ni guest, unaona sasa wewe nimekupata leo twende tulewa na yeye na tuseme yeye imekupata pabaya umezima. Unajua nikikuacha hapo bado tu pia itani incriminate.
Do anything happened?
Juu tulikuwa na yeye, sasa itamaanisha nilikudrug. So hata msewe nduthi akikuja asema ati alikuwa nasikia udema akipiga nduru, sasa hiyo ni assault na hata attempted rape.
kama kwa good samaritan.
So kumbe hapo ndo nilikuwa najiuza.
Manzi, umesikia? Scary manzi. Imagine us, guy. Yeye
yuko na hasira built in 24/7.
Alafu unajua kichochana amechochana.
Hivyo.
Akisema tu hebu fanyaje? Enda ugonge hata msiwanduthi tu pale tu, alafu wasiwanduthi wasikie ule hata mwenye akukiseria na makoronga yatakuja kutetea msiweke wanduthi.
Then so situation.
So imagine your situation.
Situation imeongeza chumvi poa, niko maji ile proper.
So hata yeye akubali kupigwa na pigana.
Na bibi,
na hata tu mamis. Hata yeye akubali kupigwa na ukosoma, hata kumke umeme.
Na hata tu mamis tu hapo. Sikadi nikaangusha nduthi, hiyo nikafanya sasa wote wajam.
Yeah, so tuende kwa guest. Lakini wewe tutakurudia tu wewe
utakubali bado. Kuna nyenye tutatuambia
tu. Kwenye utasema.
Wewe tu bad.
Worst. Kuna bad na kuna worst. Hey.
Worst two, worst one. Okay, I don't know. Sijui kama itakuwa wa. Okay, kwangu ilikuwa worst.
Okay.
So what had happened was, hiyo siku nilikuwa nimetoka job. Alafu hii kwenda kwa best yako. Home. Karibisha mtu nyumba sijui.
Housewarming.
But jine nakubalika pia.
Ni mingi sana.
Pia jine nakubalika.
Well, sasa. See, we went, the guy who was there aliniambia aje, check if you come, unisaidie kutarisha vitu food. Zangu unajua. Akona guests. Na Hawaii, na pia ujwe, like nika sister ake, watu kwa family, pia uwezi weka njao siende kukuchomea. So si yaka niambia, yo, mama, si you come, you help me prepare stuff and what is on nini nini. Have me, good girl, good friend, kaenda. So si, meaning, after tumemaliza and the guests are now, sasa watu wanaweza kuingia, watu wanalewa ni nini. Who is Chelsea? Fombe? Huko niko huko, alafu kuna music, alafu mimi mihadarati
ambience
niko huko. So si mimi siko nimenotice like wasi wameanza kuenda, no Israel inaanza kuwa dark kabisa. Haya, watu wanaanza kwenda. Akwetu ni hapa chini naweza naenda. So nimekaka, then I'm now ni kwele level ya unaona kustaga. Like na staga, imebaki tu hivi nikeo. So si the guy akaanza kuniongelesha, akaanza kuniambia si we go to the room. I'm like no. No jo ni best yangu. So me I'm like eh no, like hata tujefika hiyo level, ati hata nika hint in a way I'd let you hit in any way. So si the guy agreed. Sorry. I was like no, I don't understand what's happening. Ni naendelea, I am drunk. I am high. And the guys ameshinda kwa mengana, alafu mse ako sober. Umse ako soba, so ile strength ya kwa nayo misina. Lafu mbini mtu mdogo, so wanibeba tivika gunia waru na nipeleka. So si, ako hivyo kwa couch. Then I'm like, nini ina, what's going on? Sa amenilalia, ina position siyezi move. Sa like amenilalia kwa mgongo. So me I'm like, namwambia, wacha, like just stop. Acha tuelewane like what's going on. I'm even telling the guy no. Namwambia zi. Eh anasikia? Asiki. Sa nika give up. Like I gave up. I just nikawacha he does what he's doing. So when I notice I'm quiet, I'm not even making any sound. I'm just so quiet and akaanza kuniuliza, "Kaipani, I've done something wrong?" Nini. So I'm just sitting there like so jezisha shuka sasa. Juu nimekuwa in shock. Hadi nimekatwa hapo nimwangalia, I'm like, "What do you mean you've done anything wrong?" See, mimi nikatoka. The guy even had the guts kunipatia tipesi ya gona kunua P2. P2!
Olae.
Imagine! Hata kitu nikuwa inashangaza ni ushafanya. Lakini ulo natu umuagendani. Like, kichwa ko.
Shit.
So si, eh, mini likuwa too shocked. Kiyo pesi ya P2 nikena ngalipanayo kipiki mini kenda kwetu. So si, after some time, akani text. ati I am sorry for that day nini mimi nikanyamaza mimi nikalegea story sasa niendelee na story yote
endelea
Sasa hii tuko kwa frying pan. Sasa hii tuko kwa frying pan in my life. Tumebakisha tufike kwa moto. Sasa si the guy akaniambia I'm so sorry for what happened. I didn't know I was doing something wrong. Nikamwambia the fact that you were sober and I was drunk. Uko na ni kama nime consent because drunk consent is not considered consent.
True.
Akaanza kuniambia no, you know, you're my friend. Block, delete, mbio. Sasa si after some time, kwani Mungu uliamua leo hii mwezi?
Hii mwezi!
What's happening? So, mi nimengoja tu, like ile tu, like, I've been through that before. So, I was like, 2 weeks, chatungoje 2 weeks tu one. Ay, hakuna anything? Test. Positive. Sasa nipapo hivyo sasa, niko na stress. Pete minakonga single mom, niko na stress. Alafu niko, Nenya ngao ili nipatia mimba. So like, ata ile thought ya, ata ile ku second thought ile atikai, maybe neza taka kueka siku anayo. Like siku anayo juu, ni mwana wase wamelea watoi, na hiyo watoi wa rape, hizo story. Wapendi hao watoi. Wapendi kabisa, like they don't, wanakuanga tuna, sijui image, they certain ya. And I was like, I'm not about to go. Through this, do not draw even with Achata Umtoi. I also have other kids. No, no, that were put through the same pain. Nahaina,
aja. So, see,
mini kenda Nairobi women's. Just some for Jamie, remember, I found that churches. I'm an inipatan to die back home. Is a dilemma. Nikenda Nairobi women's. So, when I went to Nairobi women's, so say, Ikabidi, you know, that's when you like call your family. You have to like call your family. Uambie mini kapigia sister. I was like, juni sistangu, wacha ni mpigie ni mwambia. But when they came, I didn't have the guts to tell, kuambia. I'm still shocked. So juni wambie nini ili happen. Joto kiambia, mse this happened atakuliza, mbono kuseme yo siku. Unalewa, like everyone always asks you, mbono kuenda kuripoti yo siku na report sai. Ama mbono uligoja baka unotisi kitu flani. Yeah, they really don't understand. So, me kukol my sis, she was like, okay, tutakuja.
I'm going to go to the house.
So me I'm like mbona mmeleta chali ya udema hapa shi hata sijaita nyinyi nimeita sister angu like ni saa mmekuja thank you for the support but please go back home do you just want to talk to her
so cozy
yeah unaona niko hosi nishafanywa the test everything kila kitu na nishatoa kenye mbaki kwa system ni hormones is you clear over a period of 2 to 3 weeks so hata nikitake test itakuja tu positive so see I'm just there I'm like okay you guys me I just want to talk to my sister Then ikakuwa now uncomfortable because now ni daktari, a male doctor. I don't have a problem with male doctors. It's just that at that moment, sikuwa in that comfort. Ako traumatized.
Edna, nasikia story. Nasikia my life experience.
Like male doctors.
Mimi
sasa niko na shida na female doctors. Kuna female doctor a female.
Okay, but the money na koga hivyo mbona zin were like women prefer male.
Because a female acha nikwambie example ya time nilienda ku give birth. Nilikuwa naambiwa ati oh unajua sijui utaruka instead of them. Kwa doctor anakuja ananiconsole ananipatia nini back rubs alafu nurse ni dem akwapa amenishtua yangu yote mpaka hadi niko sasa atastaki
ningori
eh hadi niko what so no like mimi to female doctors wanakongana these si wote but the ones I've nimepatana nao wanakongana na negative five so back to my life experience so see my sister daktari akasema sasa the results zimetoka kila kitu ni nini alafu unajua I am old enough to like give the results to people. Daktari kwa kwa insist ametasa sistangu na kazi yangu. Ati oh sasa ndio hii nimempatia results. No like sasa everyone now is now intrigued atakasa kujua nini wewe mgonjwa ama nini me happen. Unafanya nini Nairobi Women? Unajua everyone Nairobi Women is related to rape. Nini stories. So anytime mtu anasikia kwa Nairobi Women hata see anything concerning your female reproductive system is just that you've been raped. So mimi na mimi nilikuwa nimeenda huko for a specific reason but now I'm not even able to talk about it because sasa wameanza kunisuffocate. They want details. They want to know what happened. I'm not comfortable sharing it. Si mimi nikanyamaza nikamwambia I'll tell you when we get home and when I'm more comfortable. I feel so anxious. So kabla tufike home my cousin akambia sister ngo je sister alikuwa sha agree mama wikifika home ndio utatuambia ama when you're more comfortable. Sijui tena ni mapepo gani mashetani gani zilimuingia. They now went to the doctor and the doctor saw that clearly I don't want to talk about it. Si akawaambia nini nini. The next day I'm at work napigiwa simu naambiwa tukirudi jioni sijui kuna kesi. So I'm just like you people went to discuss my matters. Mlenda kuniongelelea.
Ikitineza.
Mimi hata mtu akiniambia zini ni family ya ngoa makachief. So I just think that's my worst experience because I've been betrayed by a friend and my family members.
Ngoja sasa nikuulize. So anko yako sasa, I mean sister yako ashaambiwa.
Sister yangu ashaambiwa na daktari.
Unaona? How many months sasa?
Hey, 2 weeks bana, months!
Months! 2 weeks, 2 weeks.
2 weeks, like sasa metupati average ya 2 to 3 weeks. Isha, imebakisha kidogo ifike a month. Sasa sister mga meambiwa. Mi nisha muambia personal.
And you kept it?
I kept what?
You kept it.
Kept what?
Oh, okay. Get!
Kept what?
It was just a question.
Very fast. Yeah.
Kachuga.
Well,
next one I love this other guy.
The rap guy. Imagine sijai muambia, sijai ongea na yeye, nili block namba yake, kam block kila mahali literally. Na nikamdanganya tumehama, so asikujue. Kujakuta tupata watu wengine. As in, well, me was just, I don't think ili, I think ni mehil, jota ni umi ni kiongea. Juu there's a time tuange nyuliza anything.
Hey. On a break.
Well, life,
but
life, worst life experience
happened in Mimi. Acha nifikirie. Niko Friday kwanza ina in traumatize
kwa kazi. Yeah, yeah.
Okay, you lost.
Yeye ni akajiado.
Yeye ni akajiado.
Oh.
Yo, lakini bado niko traumatized tu.
Ko traumatized.
Ai, na sick traumatized. Nasikia tu vibaya ile design sijui aje.
Eh. Hey. 24 hours.
Simu menunua Thursday jio. Acha nishio day kwa jio. Kanishoniaje eti njia yako imekama kujia tao. Quick fast mimi nimeenda hadi tao, nimechukua simu, nini boxed. Ta. Ime, as in, mpia. Huawei. Y9A. Sasa, nishapewa tenje, nini. Nimeingia. Hey, nimeomoka manze, nimeingia pale wera, nini hadi mabesti wangu mepiga nayo selfie, nini. Hakuna.
Atoja mazo kusensivu.
Cheki, ata WhatsApp. WhatsApp nikuwa nime download ile WhatsApp flani nikisema. Sinime, unajua sasa nilikitoka hapa nikuwa nime boys wangu. Kuna mse wifi anakam. Nimeenda yote nje. So organize wifi inge kwa keja lafu utanisho. Ah, so hata nikuwa nime sema mazena kuja kufanya setup mazena imi neti mazena. So the next morning, tunakata. Tuenda pale place flani tu hapo nini Thika Road. Quick fast ni tumekata, ni merecord hata ma video, nini na yote nje. Kutuko Snapchat, merecord.
Kwa soft.
Pale niko na simu, soft life, mazisi niko na tenje.
Na content
hiko, na pombe hiko. Nini ingine. Quick fast, sayo ni Friday asubuhi. Quick fast nini. Buizongo flani, Bernard ya metogonezia cab, tumendadi ronga, place flani, mbele ya tumaini hivi. Tumenda tumechill pale. Bena kanishoniaje, Bena nakoga msani. So wakanisho, ye ni maboys na DJ flani kwanza. DJ pale legend. So, na kuna event ya nani? Wakadinali, Brooklyn Boys na Butros.
Oli ya na two hotspots. Sawa. Concentration
event,
was high.
Alafu na juyo event. event imeweza. So tumepelekwa di VIP. So tuko VIP, tume chill nini, tumenunua mzinga, quick fast nini, tumekata. So kuanzia hapo sasa vile tunakata. Sikumbuki tenje ni hey, nilikuwa pale na record mazee hadi
solo
kwa DJ.
As in kila mtu akiperform na record, akiperform na record. Mazee naambia kesho ni watesa, kesho.
Nibiwa joke record.
Sijui hata mazee. Hata sikumbuki, sina idea.
Mwende mwende na DJ.
DJ imagine hata libiwa mazee. Unachiki ile design ya. Wewe unajua msee na ule msee anajua msee. Sasa mimi juu nakujua na najua na DJ kama. Kaa hapa, kaa na DJ. Mwingine mwenye anajua na DJ kama weka hapo. So, wakijaribu kufukuza watu mazee.
Oh yeah.
Sasa mi bado sahi, this is day one. No, this is day two.
Day two.
Ah, jani likuwa day one. So this is day two.
You're healing jani. Wow.
Unujua nililipa 40,000 juyo simu.
40,000 no kanu no Huawei.
Well, eh, ni simu. Eh, mazili kwa simu. Kali.
Imeka 24 hours.
Shit. Huh?
40,000.
1, 2, paka 40.
Unadhani machungu ni ya nini? Hey.
Nona kusho sahi. Shii.
Unye ni pio 40,000 ni kwenye peto fanya bizi.
Nice, no.
Hey, aki.
Na mnaje simu ya 40K.
Hey.
Hiyo likuwa yo time maze.
Ya time.
Nilikuwa nimechanga maze.
Hiyo likuwa na time. Hiyo likuwa na time.
Acha nikuambie. Nilikuwa nimechanga hido, nikasema maze. Hii nikimaliza hii. Na nuna simu kama nimesota.
Wow. Hey, na umesota una sota simu. Niko ni scammy wa pesa yako.
Wow. Na kisho. Nimekubali Nairobi. Imagine the previous phone pia nimeibiwa tena.
Yeah. Imagine nisijaibiwa simu.
Walai.
Simu yangu iliibiwa na simu nilikuwa nayo.
Nisijaibiwa.
Ujaibiwa simu? Hey,
simu yangu iliibiwa. Mimi nimeibiwa simu.
Mwaka anakuambia na kaa simu sawa.
Mimi nimeibiwa simu ya mtu lakini haikuuma sana juu ilikuwa kale ka Itel. Alafu pia mimi simu yangu ikaibiwa lakini simu nilikuwa nayo. Ni mseli nilikuwa nimepea. Akapi mtu akapita nayo.
So. Unajua chank show. Unajua kuna ile design unaibiwa hadi unasemaniaje fuck. Eh, hey, wewe nimekuti. Sawa. Hivyo ndo nilifanyiwa thika roll.
Kwa maji.
Soba. Ndo ujue. Ndo ujue. Nikibeite nje. Mwana, si nimenumeite nje, nimetoka Friday. The previous one, nimetoka na nimetoka kwa mat. Ndojue nilitoka aje kwa mat. Waze ni nani mjinga. Kuna ile design nye, si tuko pale rosters. So, niko pale rosters. Gari fulani tu, nimekaa mikasemaje, mbao mbao ditao. Fuck. Tuko rosters, so sikia, hiyo ni first red flag. Sawa, mbao mbao tao. Sawa, so hii gari jandikuwa disako. Unaona, ni mat, ni 14-seater, lakini
inaka.
Sikia, cheki, nimetoka Wera nafaa kufika Ronga, maze nimechoka, mi nafaa kulala. Unaona, so niko zile design, alafu tuko na maboyzo wangu wanne, tuko 4. Mbao mbao tao, sawa, lakini mi niko nyuma, so kuna boyzo wangu fulani, akona katudulu. Sawa. So katodulu ameenda kuingia, akaambia sikia red flag ya pili. Donda akamwambia niaje, bro, usikae mbele, kanyu. Kanyu. Sawa. Jua nini? Jua shamcheki, asha notice. So mimi na ufala yangu ndo nimetoka nyuma sasa ndo nateremka hivi, ningekuwa mat. So msefani enough akaniona na nilikuwa na tenje, so nilikuwa nimevaa jeans flani ya black imejichora hapa. Sasa unajua mbona alimkataza kukaa mbele? Alimwambia tijua COVID, sijui nini, yote mwenye, alikuwa menini. Time mwenye alikuwa ametoa whatever. As in mat zote lazima zijain full in capacity.
Mm.
So, waboza kashanga mwona sika imbele. Tukingia kwa yo mat, tumepata watu wanne.
Mm.
Dere, msemoja mbele, donda, msemoja nyuma. Sawa. So, mi nimeingia ndani. Ha, ndona kama, nimeteremka, udonda kanishoniaje, bro. Eh, we ni mrefu, maze jua leg group. Kambele.
Atilegro.
Aliambia jua legro.
Kambele
kiswa hili. Sasa mizi jui. Simi mekambele. So ule boys wangu nyuma akaulizo boys. Ai, mbono umeambia ule boys akaimbele na misi kaimbele. Sijui nini, tukasikuga dhani hatu kudonda ni mlevi. So kikuwa pale rosters kuna karoundabout. Alafu upige ki mlima hivi ndo ufike all sops. Nwana? So mi niko hapa, udonda. Sisi miko hapa, ananishoniaje. Bro, hii mlango yako ijefungwa. Sawa, funge hii mlango.
Ufunge mlango.
Eh, ajefungwa.
Sasa wewe ni kazi
yako. Eh, so ananishoniaje? Funga mlango. Sawa. Tap. Haifungiki. kume this motherfucker akifunga anafungwa na nje. Sawa? Akifunga anafungwa na nje. Bro hisi fanyaje? Shikilia hivi juu hapa, shikilia hivi juu kwa sura chiku kwa mbele nimeka mbele. So shikilia mlango juu, alafu usukume juu tufunge. Sawa? Tap tap tap. Kidogo ule msemo, si nimekwambia tulipata na wasa wanne. Kuna mse mmoja mbele, dere, na kuna mse mmoja nyuma na donda. Ule mse wa nyuma ananiambia aje, "Bro, umeangusha simu kwa highway." Sawa? Nikishika mfuko sina simu. So ni coordination, sawa?
Planning.
Si tulipata watu wanne. Nikishika mfuko sina tenje. So fuck, nasema yeye imeanguka kwa highway manze. So the quick fast ambia dere haje tusimame nifanye nini niende simu. Sindio? So the dere ameenda ameshukisha kwako kavale fulani ya roasters, ameenda shukisha hapo katikati ya highway juni 5 am in the morning, so bado ni giza. Nimeshuka hivi soma 5 am. So boys wangu fulani, maboys wa kwenye tulikuwa nao huko nyuma, wakasema niaje, "Ah, kolo mazo mangusha simu, situshuke wote basi ni tutafute hii simu."
Piga, like.
Ukipiga inaingiana, lakini hakuna mtu anashika. Sawa. Haya.
Simekwenda kwa silent.
Sasa sijui nimetoka Wera manze. So
nafanyanga ndo maana sijui
amsimu. Sikia, nilikuwa juu nimetoka Wera na sikuwa nataka nikikuwa Wera spendangi kelele kwa simu, so nika silent. Gari imeshukishwa pale chini, nimeshuka. Babu wangu ameshuka, tunatafuta simu yangu. Sawa? Juu tunatafuta simu yangu. Bado piga shati. Sikia. So nimeshuka, maboys wangu wameshuka, tunatafuta simu yangu. Sawa? Tunatafuta simu yangu. Quick fast, Mati ka speed off. Sawa? Mati li speed off. Nikapiga tena simu yangu. Samge akashika. Sawa? Akaniambiaje? Akaniambia, "Hey bro, ni wasi wa maziwa, tumepata simu yako kwa barabara, fanya aje, tukujia Kariobangi South kwa soko." Sawa? Umesikia? Nikamshowaje? Nikamshowcheck ifanyaje? Siwezi fika Kariobangi South sahi na mimi sijui ni nani. So na request Bolt Nduthi kutoka Kariobangi South kwa soko mali huko na niletee mali mimi niko. Akaniambia, "Umbu wa motherfucker, ningewaibia hata na mabisto yako." Imagine.
Mimi nakumbuka there's this chile nilikuwa hapo hivyo Kenpom. So she just came and stood by me. Jumi nilikuwa navuka barabara. Ndio nikuja nipande zuri. Akaniambia, "Unaenda mimi?" Nikamwambia, "Mimi naenda kwa West Door na shukia Githurai." Akaniambia, "Okay, pia mimi naenda Githurai na sijui kwenye kuko." Nikamwambia, "Okay, uko na bahati juu basi mwisho nige Githu. Akaniambia, "See, we go." Nikamwambia, "Okay, tutaenda pale Imenti." Hapo hivyo Imenti. Nikamwambia, "Sawa." So we went to Imenti. So we stood there, then it's like I have this feeling someone is following. True. So like Nathan, no na kamse karatembea hivi kama jificha. I'm like, "Okay, jatu utaweka na wazimu." So mimi natembea. I'm telling her, "Let's hurry, jo mimi na hurry." But mimi namwambia tu harakisha ndo tupoteze umse, juu mimi na feel kumse anatufuata nyuma. Na si ni mademo wawili. Nani atapiga mwanaume hapa? So we got to nini Imenti, tukienda kuingia kwa mat, the guy passed. The guy who was following us like passed. Then I was like, "Okay, this is weird. Nani jina liko na kwambia like nimetoka kuachia alafu ningia TikTok. Nikaingia TikTok. Alafu nile when someone is following you, I'm like, "Ah, nikazima simu yangu nikazima, like literally nikazima."
Leduka ingia tu TikTok.
Sina lingia kwa mat nikaingia sasa kwa basi yai, mimi naingia tu TikTok. Eh, nikasikia zima when someone is following you, play this audio. Where?
Which audio?
Ni ati a person is making a conversation. "Hey, you unajibu hey. Ati sijui where are you right now? Unasema where you're going. Has he taken a corner or anything? Ati you remember that yeast infection sijui nini?" So like umse ata driver atakuwa scared. Jumebe alikuwa anataka kukurepa mali anataka kufanya kitu. So it's mostly used for girls. So like ukienda umse ata na Bolt, una play yako kwa audio kwa nyuma peke yako ukiongea na simu. So what mimi niko TikTok.
That's a nice idea. Umesikia yo dadna?
Nikazima simu. Nikasema, "Acha nizime simu hii TikTok nitakipwa leo." Simi nikaka simu wapi? Kwa strap ya brana nimevaa. Leather jacket ndo nilikuwa nimevaa. So ni kubwa, wezi notice anything. Na si nimesha withdraw do. Jukitu liniambiaje withdraw do. Before hata nifike stage, nika withdraw do. Nikaka kwa mfuko mimi. Nikangoja ode mdo akakuja. Sasa si tukaenda. Tuyo tumekaa, mi nilikaa nyuma ya hii kiti na kuanga hapa hivi kwa mlango. Hizi basi, hii kiti kwa mlango. Dema meka ile side, opposite side kwa diri, kwa dirisha. Sasa Dema ametoa simu anaongea siji. Do you know that guy was following us? Alikuja akafungua dirisha akachukua simu na akakimbia.
Walai. Lakini nikuambie kitu.
What?
Acha nikuambie kitu. Unajua ndo muzi ya kuibie wewe. Tao.
Ashaku
Azin ameona behavior yako. Ashaona behavior yako tu anajua huyu naweza ibia. Wale ni ma psychologist. Mimi na show. Edna hapa tao. Ujaibiwa lakini kuwa rada. Kuwa rada.
Huko.
Ndio na ndo nakshow, ndo nakshow, nakshow, nakshow.
I'm walking marathon. She took her phone, mm-hmm. alieka tu nini inaitwa just silent. Iko mm-hmm. silent tu, unajua leo unajambia nikeka simu silent, ikipigwa sitasikia so muzi hata sikia. Mm-hmm. Leo juu muzi alishaku mark. Mm-hmm. Akaniambia what she did was mwenye alimwibia alikuwa in this, ini kama you in the same presence, no msi amekuibia siko barabara, kama hapa kwa nyumba ama like inaka. Akamwibia what she did was alikuwa na bati simu yake ilikuwa bright, like bright phone. So, akaambia conductor, we, simu yangu maybe? Imeibi ojua ametoka kulipa M-Pesa, like mm-hmm. ametoka kulipa mat. Akamwambia check his, miongi imeibiwa. Eh, sigari simamishwe. Ati imeibiwa wapi sai, nimetoka. Ile ujinga, hebu fungua window kidogo, niko nauseous. Mbuna pigwa dawa hapo. Pigwa dawa, cheki, aki fumi ato unyambe, sifungu yo dirisha. Loni poison.
Acha nisho, alafu nojo the worst thing inakogania Jedna. Eh, umeibiwa, alafu kuna wale wa mama fulani unakogatawa na kombinaji. Woya, woya, maybe wa simu.
Aki, woya. Woya, usijali eni onaragi.
Woya, sana.
Na kisho, wale wa mama oneza kuuza. Hivi, kubrek. Hati, woya, woya, maybe wa simu.
Oneza lia.
Unajua, nikisha ona mtali pasha huu mazee. Hali mtale asira zake zote. So unanyambia ni unatibaiya simu. Pole, pole. Kwa lada ni vidawa.
Hati, woya, hati, woya.
My cousin akaniambia, akaambia conductor simu yangu imeibiwa na nimetoka kulipa pesa sai. Sai ndio sasa ni ile barabara ya Muthaiga.
Mm.
Sasa next point ni wapi? Drive-in. Mm. Wakasema hakuna mtu anashuka hii matatu mpaka drive-in. Sigari juice simamisha gari kwa highway, yeah. Drive-in wakasimama. Eh, ati hebu akasema, hebu pigeni hiyo simu, akasema iko silent. Conductor akamwambia piga hiyo simu. So jo ni zile mat za ma LED. LED zimwe. Sasa ni gari yote zimwe. Milango imefungwa. Mimi paka niko what do you mean watu walikuwa wanafanya hivi bana? Watu vitu. Sasa Johnson ni kama alikuwa ameseti simu hapa. Yeah. Juu ni madhe hata alikuwa amemuibia. Sasa vitu zinamwaga hivi kwa bag. Unajua alikuwa ameiba alafu arusha wapi? Kwa bag. Yeye naye akaeka hapa. Simu inapigwa. Hakuna sauti. Ikawaka. Wa, mimi nilikuwa na mbao mama aliundwa. Unaundiwa ndani ya mat. Acha nikwambie.
Unajua watu wanduzi watakaye kujua kama wewe ni mama, kama wewe ni boys, kama wewe ni mwizi.
Unaundwa.
Pia anakuibia. Hiyo ndio plan pia. Pia hapo mtu anakuja pia kupata profits zake
za. Lakini me I think to mimi nakuanga na ile instinct. Like it just tells me. Like
it's not my experience or anything. Ni kitu yenye niliona. Najua sasa tunajizi ma double M.
Mm-hmm, double M. Hey,
sasa, nikuwa nenda home. The first time, when I was going, I noticed this guy. Alikuwa tu ameingia, amekaa tu vizuri. Anauliza, conductor anamuuliza nini pesa. Anasema atampea. Na sasa hiyo amelewa, anajifanya amelewa. Sasa tumefika hadi stage, conductor akasema tu ni sawa tu, weshuka. Nikiangalia tu vizuri kumbe anajaribu kuibia madi fulani. Huyo mama ka notice but luckily huyo mama hakuwa unaona very aggressive.
Mm.
Eh. So the following day the same dude nikamwona tena. Sasa hiyo ameka karibu na madi fulani. Washa huyo a notice tu vizuri anaingia ndani ya bag. Mama aliwika ndani ya matatu. Huyo mtu alipigwa. Like alipigwa kutoka ndani ya mat hadi nje akapelekwa hadi kwa polisi.
But his experience is normal. Me, kwanza
Nairobi ka rada. Na nikushoniaje? Nikushoniaje na hii Nairobi. Ule msemenya na dead ule, ule ana dead.
Uachana naye.
Huyo ndo mwizi huyo. Ati ati ule mwenye anakuja anakwambia naje tu ati woi nisaidie. Sijui nimepigwa, sijui nini nini nini. Jona joniaje.
Acha acha hawa nini? Walitaje, "Oh, mimi ni bubu." Give me never. Ati bubu.
Ika nere watu anatafuta pesa na.
Ati mimi ni bubu.
Acha nikwambie kuna bubu. Kuna mwenye
hana bubu. Jona jota mimi.
Ati kichote.
Wani nini na wewe?
Mimi sitakusaidia tao. Ati sijui niambie una daddy. We daddy tupatane binguni si wote.
Ni time yangu imefika.
Eh, ika imefika niyo siku sawa. Lakini kama wesi relative yangu, wesi best yangu.
Well, me, ati staff ya kutoa do. Like the beggars. I'm not saying it as in I'm being mean or I'm being a bitch, which I am. But I'm just saying. I'm just saying that kuna hii inafikanga to this point of now the beggars, the now who sit down, who are hurt, siku ubaya, mimi sitoangi, ata 10 bob.
Ata misses.
Misses itoa.
Pali ni remember, project.
One of my friend, kama si bahati ile tu tunatembea tukiwa saa, tulishuka hii barabara tukapanda uptown. If it was not for the woman who was behind us, akambia bishangu cheki, your money will fall. Because alikuwa ameenda akatoa 10 bob na alikuwa na doko mfuko. Akatoa hivi akarusha.
So ilikuwa na.
So hiyo doi kabaki kihang. Sasa ile tunatembea amebeba bag. Nikamwambia juu sasa tunarudi tumetoka hapo sasa tunarudiaje Odion. Sasa tupane match tuishie home. Nikamwambiaje uko na mchezo unabeba bag na nyuma. Hebu geuza ubebe huko mbele kama monkey. Akaniambia timbona nikamwambia Odion siko kuchezea. Odion bag yako inaweza cut wa hivi na makasi ukitembea.
True.
So imagine the same thing nimemwambia ika happen. Like this was a CL happenia, it happened ya mother kona handbag. Like a public toilet.
Lakini unajua madere wote wa mat wanajua wezi wote. Endo utafute tu dere wote wa mat wa ronga, kasa, nini. Wote tu wa madere wenye wako na manyanga. Wote wanajua wezi.
Ndio kuna this
time. Si hata hivyo. Kuna this time niko kwa mat nganya flani ya kasa nimetoka kasa tumeingia ile nje ya roundabout inaitwaje? Roundabout ndio
Globe ama
Globe. Tumefika pale kuna kwa gana jam ndio ingie tao. So kufika pale unajua dereva aliniambiaje? Cheki, unachukulia mse. Kuna mse anabiwa simu tu sai. 10 minutes haikuisha. Kidogo mama flani alikuwa sijua anafanya nini. Akasnatch hiyo simu na the same dude. Unaona? Lakini yo dereva aliniambiaje? Aliniambia Nairobi, don't ever trust anyone. Hata mimi mwenye nakuongelesha sasa hivi usini trust juu kile naweza kufanya juu kila mtu anatafuta doi Nairobi.
Unaona? Sana.
So sijui kama mme notice, I've not been out in a while, but niliambiwa mkiwa kwa mat, unaona watu hata mimi sidanganyi natembea nga nako ka oil perfume pakupaka. Mtu akiwa kando yako alafu ndo amepaka oil perfume, kama uko na mask va.
Kwa nini?
Wewe wanakudrag.
Unaona tu hivi ati hivi unaona hiyo scent. Si lazima msea kushike ama ni that just the scent.
Una pass out.
Manze kila kitu inaenda. Kila kitu.
Unakuwa stuke any life in Nairobi.
Yaani
ile kitu inaendelea hata leo niko show kuna msea ameibiwa tujui ni nani lakini leo kuna msea
ameibiwa. Yeah.
As in this text kuna msea kowera tu una daily na wera yake ni kuibiana. Hiyo ndio wewe ukienda wera asubuhi umeenda. Kuna msee ameenda wera tau kuibiana.
Na anatoka hapo.
Anatoka hapa ni milionea. Buda napiga hesabu hivi ati sijui niko na watu hii, niko na nini, niko na nini, sina wera, ndafanya.
Alafu msiwae mnabaye. Mimi naweza wamevo jumisha any happen here. Ndio sikuibiwa. Mimi niko na bahati sikuibiwa. Mimi na
Mungu. Mungu.
But like unaona tuseme uko tao. Alafu uko njaa. Alafu unaona tu smoke. Mayai. Samosa, kebab.
Yeah. Pale tao.
Tembea tu uendayo utakulia kwenyu. Wa, mimi nilikula tu, nikajamia acha nikule ati smoke.
Kanairo sinunua kitu yote ati sijui smoke pale sijui.
Oski, hadi mimi niko na experience ya bro wangu mmoja alipeongo. Unaonanga senyo na promoting my business, jana kupatia mabanners au anakupatia cards nini.
Kata
yeah, anakupatia unapatiwa kadi. Naona. Sasa hiyo kadi akikupea hiyo kadi iko na it's either ni oily ama iko na kakitu. So unajua kama wewe ni msemenye unapendanga kushika mapua yako hapo ndo unajimess. So unapewa kadi, unashika kadi. Si unajua ukifika wewe ukifika pale mbele utaangalia kadi, either urarue, ukunje ama utupe. Sasa anko wangu alipewa kadi na alikuwa downtown. Yeye kitu anakumbuka alikuwa River Road, nilikuwa 6. The next thing anakumbuka ako Luthuli na ni 1 AM. Hana shit. Hana shit.
Mzee alipasa kutoka 6 mpaka 1.
Sasa anajiuliza, alijiuliza kitu moja.
Alifikaje
hapo? Na alikuwa River Road. Unafikaje Luthuli 1 AM? Hauna simu? Hauna
shit.
Ah, the next this day tumeenda ku confirm sha replace line. Zero. Ah, umesema umesema wewe. Nakwambia
hata acha
hiyo. Hapo amezima.
Ana feel simu na uko na pesa M-Pesa.
Imagine. Yeah, ili feel. Kusema kweli,
anafuliza hadi.
Huyo mtu atakata pesa anafuliza hapo.
Ndio acha nikwambie kweli. Yeye venye alijiangalia na venye alifeel, aliona kuna vumbi kwa kiatu na na feel yenyewe nimetembea. So, at no point ana feel ni kama lilala mali joko hako ana uchafu kwa uso. But ni viatu tu but ana feel ako na ile fatigue. Then ameenda akaangalia pia bank account. Flat. Then anaambiwa ameenda kuteta sijui nini anaambiwa ali make hizi withdrawals kwa ATM
personal. Historia kutembea na ID na credit card.
Hata sitembeagi nayo.
Mimi hata sinanga ID ukitaka kunifunga nifunge na kutolea school ID.
Hata mimi. Mimi nisemanga hata mimi.
Sitembeagi na nini credit card yako.
Kwanza hiyo kwanza hiyo story ya kununua mayai tao na smokey. Pia hata mimi nimesikia story.
Manze mimi nimeona
hiyo. Sikila mtu anakuzia hapo.
Nitaenda kwa kazini.
Sikila mtu sikila mtu anakuzia smokey pale. Ni legit. Unauzia smokey hapo unakula alafu kuna msee anatumwa anakufuata.
Manze mimi niko na bahati ni match niliingia. Tutu zangu nikasikia nikaanza kujiuliza kwani nimevutia wapi bangi.
Nasikia kwa drowsy.
Niko tu mpaka niko na skills singizi na nilio singizia weed niko
Aisee.
Nasijavuta. Manze, nimetoka job. Nimetoka Kilimani ya Yaya Center. Ndio mimi nimeshuka Mat Kencom hapo ambassador tunapanda hivyo.
Upikia ukasema manze
kwa njaa. Mkila mtu asmoke ndio na pale hapo hivyo tu njaa.
Eh, bado unajijua bibi. Unasema leo zi. Si leo. Si leo. Si leo. Si leo.
Eh, nikapanda tu nikasema nasikia usingizi. Alafu unajua sasa unaanza kustaga unabaki. Nikaambia tu kazini yangu mwenye sasa alini call juzi. Ume niko naambia kwa story ya kurepiwa. Nikamwambia, cheki, Morioki, mimi siko poa, nasikia usingizi. Akaniambia umekula kitu ama umekunywa kitu ama umeongea na mtu. Kwa mimi nimeshuka nikakula smoke hapo hivyo ambassador kwa choche. Akaniambia fanye venda tu pale tu mat. Enda upande mat. Sindo the next day sana nipigia story na probably kuna mzee alikuwa ametumwa kufua. Akufuate. Juu ya smoky. Mi hata nikisikia njaa acha nikufe nayo.
Acha nienda home. Enda kulia kwa Nairobi.
Ogopa Nairobi.
Kwanza Nairobi kila mtu ako na ujanja different
sana.
Kila mtu azim, kila mtu unaona vile mimi naweza fikiria kutafuta do saa hii. Kuweza tafuta do na channels mingi sana. Unaona? Naweza enda Wera leo nitalipwa mshahara. Kesho naweza enda kuuza smoky nipate do, unaona?
Sio mtu amekata au bure.
Sio MC amekatuta au pale tu
amekuja na fare na narudi na fare.
Anajua anajua anakuongoja wewe mwenye umelipwa mshahara pale. Anakuambia wewe acha nikuonyeshe vile utake do yako.
Kuna pesa bana jua gara. Ajioya unalikwambia mama microphone na wanachika.
Wanaangalia Kenya
wote. Tumeangusha microphone pale nyuma.
Ala karudi.
No,
what is the point of them looking at what I what
come and conductor wakichukua simu like confirm lipio fare.
Tunachukua simu my friend.
Mtu anachukua simu yangu kuangalia kama nimelipa pesa. What is the point? Nimekuambia vizuri jina yako.
Atajui
jina yako nikiingia kwa mat. Na nimekuambia vizuri ni jina yako. Wewe.
Nimekuambia vile tuko mjanja. Unaona niaje? Sumelipa, umelipa na M-Pesa.
Unajua kuna new delete.
So
delete.
Of course wanajiona na kogeja nini? Janaogopa ku reverse. Mimi naelewa madonda. Imagine msemo umetolewa taa umefika hapo umetuma na M-Pesa alafu na package jana na reverse.
Kuna wengine wanasema
sasa wao juu lakini sasa yeye
juu. Kuna wao ku reverse. Kuna msewa anaogopa reverse. Sasa kuna mwenye anakuibia.
Kuna wao kutoka sasa. So atacheki M-Pesa kwa umelipa chwani. Alafu si ataona chwani alafu angalia M-Pesa balance. Kwanza huyu ni fuliza huyu.
Anaacha. Akiona kuna
do. Ananirudishia.
Ana delete, anakuambia utalipa.
So simu yangu. Na mind you my phone has money.
So fanyaje?
Mimi ndo maana narudishia simu yangu. Naona ngatoka fuliza balance.
So fanyaje kwa M-Pesa?
kuwa mjanja. Unaona sio kuna mshwari unakuwa nafuliza. Unaweza tumuko do yote.